Hip-Hop Nation.
Yeah, yeah.
Exclusive from Who Beats Production.
The hottest DJ in soccer.
Usa Ziva Boa. Usa Ziva Boa. Usa Ziva Boa.
ZWAP.com.
Usa Ziva Boa.
Uza ziva bua, ndine baya pansaka. Panga po round, makreti tene patepo. Hapa panga stata munga chen, ndine banki. Ine ni high level, ya nakwira na maranki. Ndine niriko, munga COVID-19, ya. Nikafika ni mafluwoze wa yambo twala. Mbe biti ni pamazi, sembe bagai wa mwela. Tipase mic, tifluwe chiri na chimwela. Oni kweza ufunika, wapita mwini na pita. Sichiri ize, kufika peni na fit. Tisevenzeko mbusi, ndiye nchito zati. Peni pazira si posso vedere la uduka mutu.
Usa ziva bua. 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 Usa ziva bua.
Sivani ziva wakali kuneno nshida. Never pass a pleasure kwa Tibeti ana mimbo. Usa ziva bua nchukua misisi tilulinga. Kuna sala pangono vasa yambo ni betinga. Usa ziva bua. Usa tapwa ni inachova. Alo triple D kuno ni wakwekwesha. Na vava monga nkasi siniva pasa chansi. Jine ni lulinga sintine number last ya.
Usa ziva bua ni mauka kachilo haso. Wano tu sate ni sakira za marintos. But zikangina still tima balance. Upanga pochi table muma weekends na my real friends. Kumitima kulita tu ya firimba. Sizima pampinga petangala ngas chirida. Tina jaira kulula puma blalila. Notila lika lifestyle tina jaira. Mabazi fitima tunya over. Yes nivamu blavoko kulula monga soda. So za ziva bua tendine wa mishanga. Tima vibusha daily muhut na vanzanga. No time wasting kulibe kupwala. La patirimu list ni kutaba waya washala. Gis gis ipama kanga wine. Nga siva the hoop kuliko pushinga bine.
Usa ziva bua. 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 Usa ziva bua.
Zungu na lidia bali eli baby. Gani pasa kaleji ati disi bebe. Banks ina disi mushanga daily. Bali who this guy ze mugemu kabili. Bali ponya masino kumulufu kabile. Chili wakupala nyako nga mashishi kubuko. Dina wabosting oke okay, uza ziva bua. Funiko onekira kari drama nizanga. N.O. answer bila wachikwela. Elo kabiyo kufunya pensala. Gani gelo yane popo gani popo. Guess what mune kuri hapo.
Uza ziva bua. Usa 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 ziva bua.
Yeah, GA Music Pride Managers. Eyo Jorginho Musonda. Yeah. Seleman. Yeah, na Uncle Samu. King Boyata. Yeah. 8L Tiano. Yeah, One Tony. Mike Mew. C-Trex Val Wazoo. Yeah, GA Music.
The hottest DJ in soccer scene.
Ushena muwika mana logo.
ZWAP.com.